crazy.
Karo Kasita,
maximum to the world.
Obi.
Nowadays we no longer say it's over.
It's over.
Kula kachi chendi ne biketa ne wechawa.
Ne wechawa.
Oh no no no. Tena kwa kachanja. Pula mwenye mwa kujoka ngate. Tumpa sato ndekanya. Naonya wafuga neta mwada.
Level.
Bumbu tuwa tamanyi wade chingiza. Otande koto kufukiriza ne unyama nijoka cha. Oli wanchitalo nyona kuchalo chovera. Bikula uwase wange zenda banga. Naonya wewe kwa ta.
Ninga kaba neta mwata mwakati ndi na chibanda tunula nene jusaga la wanda wono mpano kwena limkuwa na kwediza chema nyama zika ndifuna kasambula siri vyera vira vita chevye wankora sigara jori sigara jendi karinibu kaba ama zika nobulo kwetuga mire mbeje nonya naona na kowe vyo kwejusa
na unya mpate me, na unya mpate me, na unya mpate me. Ebe ukuchu nyamedi na mufia.
Na unya mpate me, na unya mpate me, na unya mpate me. Nina mufia, ebe ukuchu nyaha. Na unya mpa, na unya mpate me, na unya mpa, na unya mpate me.
Karinibu kaba, amazika nobulo kwetuga. Mire mbeje nonya, naona na kowe vyo kwetusa.
Na unya mpate me, na unya mpate me, na unya mpate me. Ebi okuchu nyambini na mufia.
Sendo unya mpate me.
Trouble. I don't wanna trouble, trouble. I don't wanna trouble.